Wapomara chonga chonga,
kuchu sisi ni barabara,
mbele tunasonga songa.